ne mama bangambe seno jolaba sano kore obudde bumaso bunaita esejja kutuuka nze tata yangamba mwana wange kwata kunkundisa nolime eseno kye tulimu jolaba eba yakuyiya nokola n'abazadde bolaba okola nnyo n'ofuna obugaga omuto omukulu golabira ngaawo omuisaka janja sano manye n'obwaba omwava bantegeera ekigenda mu maaso Bulaba wamaze basobera Mokoliera wakulaba webatu Akebo funa tibunda funye Aine vigambo vya we Alekebo kere Vigambo vya we Alekebo kere Wamaba kile seno chebulaba Wamaze basobera Mokoliera wakulaba webatu Akebo funa tibunda funye Aine vigambo vya we Alekebo kere Vigambo vya we
Yeah.